na kiuno dondora, sura kama umechora, langi yako chotara, uko nyuma mashawa. Oh baby wewe, wanipaki wewe, mie kwako bwege, chizi wa mirengi. Unazo sakata arumba, chumbani unacheza dumba, mara umeruka sindimba, maba ya kitanga. Oh baby unasakata arumba, aiwewe, chumbani unaruka misamba, aiwewe, napenda ukisakata arumba, aiwewe, chumbani unaruka misamba. Ana rangi asilia, she so sexy, nie kwake nshajifia, nipo resi, itake nini nipewe, kanifanya nirewe, kwake nipo mwenyewe, nae yupo na mie. Anavo sakata harumba, chumbani anacheza dumba, mana ruka sinimba, mava ya kitanga. Oh baby unasakata rumba, aiwewe, chumbani unaruka misamba, aiwewe, napenda ukisakata rumba, aiwewe, chumbani unaruka misamba, aiwewe.
Rumba sakata, rumba sakata, rumba sakata, rumba sakata, rumba sakata.
Kanielewa, nimemuelewa, vile navyopewa, mie napagawa.
That is killer.